Oe! Sangana na mugange, oe!
Ni fesi vile umeamua kuzifunga zo pingu za maisha. Upweke toka leo umeisha, Felix ndiye wako maridhia. Wazazi ndugu na si marafiki, tunashangilia hatuna usemi. Mama Elizabeth Wanyika bila shaka meridhia, japo hatupo naye. Regina na dada Eda wanashangilia kupata wifi kipenzi. Defensi Wanyika na kaka Maina wasema pongezi kaka, mama Kasia na mama Filipina wampokea maza mwana Defensi Wanyika. Karibu kwetu wanawatakia kila laheri, kwenu mashani wajomba Rodrige na Tomu wanakupokea changazi Beri na sema. Karibu nyumbani
Sagana na Mugange, tumeunganika
tumekuwa kitu kimoja.
Felix na Defensi wameamua
kuzifunga pingu za maisha.
Namuona kaka Manu na Yedi
wote leo hawana usemi.
Defensi wake koni na Yepenina
masika ni sasa ni Mugange.
Sagana na Mugange tumeunganika
tumekuwa kitu kimoja.
Felix na Defensi wameamua
kuzifunga pingu za maisha.
Namuona kaka Manu na Yedi
wote leo hawana usemi.
Defensi wake koni na Yepenina
masika ni sasa ni Mugange.
Wapi mashangazi Noisi na Sophie? Wapi wajomba Mwamunga na Joen? Sagana oye! Halindi oye! Kitu nicho
Defensi vile umeamua kuzifunga zo pingu za maisha. Upweke toka leo umeisha, Felix ndiye wako maridhia. Wazazi ndugu na si marafiki, tunashangilia hatuna usemi. Mama Elizabeth Wanyika bila shaka meridhia, japo hatupo naye. Regina na dada Eda wanashangilia kupata wifi kipenzi. Defensi Wanyika na kaka Maina nasema pongezi kaka, mama Kasia na mama Filipina wampokea maza mwana Defensi Wanyika. Karibu kwetu wanawatakia kila laheri, kwenu mashani wajomba Rodrige na Tomu wanakupokea changazi Beri na sema.
Karibu nyumbani Sagana na Mugange tumeunganika,
tumekuwa kitu kimoja.
Felix na Defensi wameamua
kuzifunga pingu za maisha.
Namuona kaka Manu na Yedi
wote leo hawana usemi.
Defensi wake koni na Yepenina
masika ni sasa ni Mugange.
Sagana na Mugange tumeunganika,
tumekuwa kitu kimoja.
Felix na Defensi wameamua
kuzifunga pingu za maisha.
Namuona kaka Manu na Yedi
wote leo hawana usemi.
Defensi wake koni na Yepenina
masika ni sasa ni Mugange.
Wapi Monique family? Wapi Boss Mogo? Namungai. Wapi Mili? Wapi Mwanaidi? katana. Wapi Gaba? Wapi Brian? Abdul Safari Sabina Radis Miki Richie Wapi Babu Javan? Wapi Nyanya Defense Kimbio? Cheza na Afrotambo. Habo, 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 kitu ndicho. Yuki wane. Fata sali. Dakan mwone mwenye. Sagana na Mbugange tumeunganika.
Tumekuwa kitu kimoja.
Felix na defense wameamua
kuzifunga pingu za maisha.
Namuona kaka Manu na Yedi,
wote leo hawana usemi.
Defense wake koni na Yepenina,
Masika ni sasa ni Mbugange.
Sagana na Mbugange tumeunganika.
Tumekuwa kitu kimoja.
Felix na defense wameamua
kuzifunga pingu za maisha.
Namuona kaka Manu na Yedi,
wote leo hawana usemi.
Defense wake koni na Yepenina,
Masika ni sasa ni Mbugange.